Yesu ari ko darde majjinoɓe ete o dannaɓe kannam. Yesu arani darde yimɓe cikkanoɓe moƴƴuɓe ɓe, kanko woni dandowo bakkitinoɓe ɓe, kadi ganduɗo hoore maɓɓe kamɓe ɓe majjuɓe. Hol gonɗo majjuɗo? Worɓe fof ko majjuɓe, worɓe e rewɓe fof jibina ko ɓe bonande, fof ko majjuɓe, sabu eɓe gondi Allah. Ɗum waɗi Allah mafaɓe kuugal. Fof ko majjuɓe, enen fof ko majjuɓe, sababu nde enen fof ko mbaɗaɓe bakkat. A haali hunde ko moƴƴani, a miije ma ɓernde ma ko boni, enen fof en mbaɗi maali mbaɗinani. Ɗum waɗi enen en gonɗiti Allah. Enen fof ko bakkitinaɓe, ɗum waɗi enen fof ke majjuɓe. Kabaru moƴƴo noon tinti ko Allah yiɗa enen fof majjen. Ko ɗum waɗi o neli Yesu mbele o wawa dartude men, o danda en. Yesu ina yiɗi dandude enen fof, omo yiɗi dandude ma e miino. Allah ne yima a wawa sornade e yeeso makko. Wona tan min nimsiti ko bonaniɓe marmi ko. So wona kanna Allah mawɗo, bakkatuji ma fof gandinamo ko mbaɗɗa e aduna ko boni. Wona tan kala ɗo bakkatuyon seeɗa, kono noon a hani halde bakkutuji maɗɗa ɗi fof hay goto a hanani accude. Kañum ko ɓuuri famɗude e bakkati ma fof kalna. Ko dow peŋirgal Yesu yoɓi coggu bakkat ma, ko dow peŋirgal Yesu rufi ƴiƴam ɗum mbele a wawa dandede. Yesu waɗi kala hunde kala e dow peŋirgal ngal. Tinno arto Yesu ɗo to gonda ɗo a wawi haldude makko. Ko Allah ko dandowo ko gurtuɗo ko gartuɗo e gurtam. Omo yima hasa a yiyatamo, omo nanma a wawi ɗum ɗo. Jomiraɗo a jarama sababu garɗa mayde, a jarama ko mayɗa e dow palal ngal. Yafo bakkutujam momtaɗi ɗi fof, mboɗo inma mbiɗo yiɗi mballa kam beele mi wawi mawnide inde ma. Amen. Ɓe nana dande ma ɗeyrde Yesu. Mboɗo aratoma, mboɗo aratoma. An jomiraɗo tinno dandam, loota kama mi laaɓ e nder ƴiƴam paligal ngal. An jom lamɓe lamɓe, an o mayɗo sababu am, min mami maayi sababu ma, mami maayde ma e dow palingal.